caminhando. A tia Bahia. Tunataka mambo, tuonyeshe mambo. Mambo, 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 sijaona mambo. Tunataka mambo, tuonyeshe mambo. Mambo, 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 sijaona.
Dada, wanti tigo, uo mondoko wo. Uo mtitigo wo, uo mondoko wo. Dada, uo mtitigo wo, uo mondoko wo. Uo mtitigo wo, uo mondoko wo. Toba, aya, 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 aya. Toba, toba, toba. Apo, ai, 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 ai. Nini, mama, wewe, twende.
Unantiazimu, 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 unantiazimu. Namshabilis, 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 namshabilis. Unantiazimu, 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 unantiazimu. Namshabilis, 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 namshabilis.
Oya, shake, shake, vunja, vunja. Das, das, dunda, dunda. Dada ina matiki sienye hashu na jipinda, pinda. Mashitani gani pepo punda. Ayago mambuzi ya mekwenda. Vista ilivya kubamia na vikata kata kama mbenda.
Oya,
unajua kucheza kumbe fundi.
Kumbe fundi.
Nifeza mgandisho kama gundi.
Kama gundi.
Napendaga bato gomfi wa makundi.
Wa makundi.
Ya bato wa kucheza sio randondi.
Oya,
walizani nimeferi lakini bado. Bado watoto wadogo kindaga temde wedo. Wedo nazidi kwa kanyagia maji ya kisado. Sado yona wapi mnazi umeangusha dodo. Embe dodo kwetu limefungwa dodo alafu na nikataza kukesha. Yamewekwa na mashindano kwa wale wanaojua kucheza. Hapo hapo ingia kati waonyeshe unajua kucheza. Changanya mapiano kilukuzi sawa kucheza.
Kerebuka po tuonyeshe majabu ya kodada. Kerebuka po mbaka nini tukua dada dada.
Kerebuka po tuonyeshe majabu ya kodada. Kerebuka po mbaka nini tukua dada dada.
Ashokari wewe. Abala MC
Sauti ya kita.
Anikiwa One Kick Entertainment. DJ Yaba Boy. Unatari wewe. Anakubali sana producer Sacha. Watoto ambaja temeke kinondoni mpaka Ilala.